o te rangatira tahi me Pa Kelly mane ki te praere ono ki te iwa karaka i te ata i runga i te reo irirangi o te tiu, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumā whitu i rā tahi.
Pāno, tēnei mihi atu nei ka koutou whakarongo mai nei ki te reo te hiku o te ika tāku kei runga o te waia, a tēnei ko Ahuhana Pirini. Anō ka kōrero maua ia maua kōrero ia tīmatanga o te wiki tai noa ki tēnei rā. Nō reira, anei rā e ko e mihi ana.
A ta mare kiao kei matua, a kaupaere ke wera music, hia katao keo te pūre mu e matua.
Fui, menga, menga. Pai kia ue na whakaro.
Kora mea kua tuhene, mea koho, roa kona matua wera. Aka tangitangi o ko meke te tai. O hi a pai o keo te commit adultery, ne? Me, puno marka, kino atahu wera aka tangitangi.
O, ai, papai anō rā wera o ngā whakatangitangi o... O,
wera,
ngā motu nema.
Ia, hae rā, ki Tāwahi Nuki, ki Samoa, ki New Caledonia, pie tātata. Ka
wea tai reiranga.
Haere rungi te wakaama.
Wee.
Moko puna haere ni ki te wakaama.
Ai, kia ora, kia ora. Oh, mahi tikana, mahi tikana. Anyway, ngā hākina ki nai ki te koe ngā rā, ko pahure atu nei, e hai ko nā koe wāti ana?
E wāti ana, you know. Aha, nei na ngā man, ngā seven aside, nei me te
ki te koe
moko puna tau, mena koe toko moko puna. Hau, nei. There's a rugby. I said, never mind. There's nothing good on the TV apart from the current air. And that was, you know, I'm not into movies. I'm not. When I have movie, mga moko puna, kia ora. By the way, the mga matagi-tagi, mga taitago, mga taitago. Oh, man, that's all one. Ngā tāne me ngā wahine katoa plena. E o ke maku hana. A kau ke o kite wera. Ko ratunga me kite. Arei, I enjoyed it anyway. Now looking back.
Oh, ai, pērā katoa, you know, ho, oh, that seven aside butu. E ke muhoro ki te wāti nema.
Ai. Hei, you know, ara mai u tātane. Tehu ka titura ki te rangi. Tehu ka pēne ke kiao ne. E te whole weekend, te rangatira, e ahi anara te pata mai te ua, ngare me kapi utoko mangai. Nei, tei tangata, they need water.
Ai, kia ora rā, tino tika tēnā.
Wā mātu wai, ahu maina i te puke, ne, you know. Hare te ngā tamari ki te mai, ngari, pipiena ngā tamatu marae, me ngā kura, me tamatu kura, ne me matu kone na no, can't complain about the rain ne?
ai kia ora ko tēra wai haere mai na mai te maunga nema
ai that's all your lunch darling na hara tēra na koi eno ko moko puno wa rātou tina
aha mutu wa rātou rohi e rohi play ema
e matua
ei.
Pai te rātou te kai te prawa pai kone me te hame me te me te tahi mea tuturu, ne, ko te golden syrup.
Oh, aira, te honi, ne?
Me te pata, ka mutu tai ka mitia mai te, nenei te hābi me te pata, ngā ringa, ngā mati ko mitia, ne?
Oh, ai.
Ko pēne eke o kia paumarika, ne?
Ai, kia kore e maumau, ne?
Kari pere mahi e te nau he hānuitia, ne, ngā, wheat meal bread. Oh, I don't want that, ne?
Oh, hehea rohi playa nane?
Ne, ko pene to. Hey, tai kweka me me kiao, I don't want that. Me to, we tai tamarike, kau marike he china, tai kote ka pera mai kiao. Ngari awa. Pai te toko no,
Ai, ngari.
We're all not lucky.
Ai, mohana koe mā, ko tēnei rā, ko tēnei ko te 25 o ngā rā o Noma, ko tahi marama mai tēnei rā ki te rā o te kirihime te katui te wenerei o te wiki.
Ai, kia ora mata, ai, pēra katara o ka kara, e ke hoki kata mai o ka tamari ke mokapuna ngā mokapuna tuatahi ngā mokapuna tuarua pai te pihi pāmu te rere no e re te pāmu me te hare te kaukau ne?
Aira.
Te awatina tapiti tu iau anyway.
Oh, ka pai e mā ka pai.
Ai, ngari me tēnā ki wēni. Kāo koutu te kauko, hoki mai koutu ko, ma tēnā koutu te hiakai.
Ai, ai, nā te mutu mai te kaukau, ne?
Ai,
ai, ai. Oh, ngari ko, te pai o wēna ako ngāna koe wo mokopuna me pēha te mahi rohi plāwa plai e mā ko te wahi.
You know, i pēra tuku kōra mōra, ne, me te... o ka tūngi au e tai ngā tai tamariki ngā iwi kone ko me te no i taimau ki tini wahi nā koutou hau ako mai nā ki kone au nā mahi anō koutou ngā mahi i mahi au me te nā te mei huri me te tai taimu toko pāpa kiau kono koe mahi piri hawe ne mahi piri hawe nō ki toko māma ne. They take a mete no. Take a me oh I'll get the mahi pai. To mahi pai. Mete cheki tamaki, mete mahi kai. Ne? Ah na to pa mama le gari hare no ki matu it ngahere te cheki nga huaraka ne? Na ko mahi piri hawa to ko mama. To tayo ka mete ko to ko papa. Ah na too much work. By the way, hari ki wo wo te tiki tini piti ki maku. $1.99, ne?
Aye, mutu wera, ke ya koe te...
That's the internet lunch.
Aye.
Now, have a good day. God bless you and have a big good to your teachers. Bye-bye, darlings. God bless.
Aye.
Meto ya nena ki... Ko nena koto ina mai kia te tunu prawa, pakaruo koto maga ya. Kata kia ya. Ngāri penny in the corner, never a dull moment.
Oh, ka pai, ka pai. Mutu, mutu e mā. E hawa whakaro mō ngā wiki e rāpopoto e mai konei kei te kirihimnete.
Well, my dear, I'm looking forward to Christmas with all my children, my grandchildren and my great-grandchildren.
Whee.
Ne, penny in the toko kōra ke rātu. Just pay your rent, pay what you have to pay up there and come home because it's all at home here.
Ai, tino tika rai mā tēnā kōrero.
Ai. Koe wera ngā kōrero toko papa me toko mama. Kia mātu. Ngari, e hoki mai na mātu with Christmas groceries. Ne, e hoki mai na.
Oh, ai.
Tēnā taima wako toko papa mā, tēken wā mātu tamariki. Nā, ko mātu mahi ana, ne?
Ai.
Nā, hoki mai mātu me ngā Christmas shopping. Iai nēna wako hau te kaiga. Nā, me te nā, o te awa koutou rent, nā, o koutou motaka, nā, ka hoki mai. We'll live off the land, nā.
Oh, kia ora, mā, kia ora.
Ai,
ko tēnai kaupapa tawhi toi tupua kauroto i tēnā huaranga te kōrero a ta mātou tupuna, e karapa hoki to mātou tupuna, tino iti nei tōna kite.
Ai.
Tāna kōrero mauria mai, a koutou tāne hou, a koutou wahine hou, me a koutou tamariki mokopuna hou. Kia pāpā tuau, kia rongau i o rātou haunga.
Kia ora.
Mutu, ki te koe te ahua o tērā kaumātua, tae mai te kihime, te muri mai, ko pahure, te mokopuna, i mua iaia, ko parere atu moko, haere mai. Oh, what's the matter, Nan? Hua tāna, it's a new smell. Kone wasn't the smell you had last Christmas. Ka hore, haere mai, e sīra hou.
Te
mohi o te kaumātua nei, ei.
Ai.
Te rere ke kia o te haunga.
Nā. Ne, me te nau, koe tera, me te moko kia hoki kia karana, nohoe, no. Na koe wera ngā kore oko tamariki, te matanga toko tāne. Ne, oh, give our kids back and go. Taiu ko me te, why? Oh, go where, me te, ko me me kia te tahi, to me hanga, smart me, just go, mum. Ko me te nau, don't you fella say that, I got my children. I got my grandchildren, and I'm waiting for the second generation.
Oh, yes, that's for sure.
And I'm enjoying every bit of it.
Ai, kia ora rai, ma.
Every bit of it.
You know, ko wena ngā kōrero hei whakarongputanga mai, mā ngā mea i waho nei, e haere ana hoino, e haere ana ka hore me ana haere ana i te kanikani. Hoi no haere ana, haere ana i ngā pō, ri te pai a kanikani ana hoki rawa mai, e o gara bun in the oven.
Ai, pono marika, pono marika.
Oh, ko wai te tāne, I don't know, I didn't ask him his name. Ai,
me tino tui marika.
Ai, ai, tino tiko wena. Ai, ko wena nga mea me kāka noatu me tui, ne?
Koi wera wako, me aroa kunga ma. Mahi tamariki nei ka
ai.
Mutua.
Ai, ai. Kai, ko te ahua wera o wetahi o ngā mātua tēnei reanga e mā. Hoino kia rātou te mahi haere tutu, te mahi.
Ai, pono, pono.
E mahi ātāhua, ne?
Ai.
Engari me alawa tu ko kōpū, ko tēnā rapuake, ko aiko te whāngai. Anei, ko menga, oh, I can't feed this baby, I'm going to have to abort them. Ne, ki te koe, ko haere e mahi pūremu haere ko kōpū, mu te ko huri mai e kōhuru tamariki te mahi.
Ai, ai. Koe wera, koe wera ka mea, koe mea, noho aua nake tako whare, e 79 oko tau, piti tikau mai ua. Pareke aho ki mai oko moko puna, I'm 16.
Oh, ki ora rai ma.
Me mahi kata, pere ka aua nake kone, nara mai tohi, tene pē he mince, tene pē corned beef, le gare ke noho mai oko moko puna, nā tako moko puna, mātā mua, ko kai, kai tono nau. Nā, taka mai na ngā ika i ngā tai tamariki te tahata nei, ngā kina, ngā tio. E hoa, ka hoki unu ki akarana ki te aha. Please. Nā, koe au metera, ne, kia re te makotoko tāne, mai kai mōmona, ka hoki mai te mai, ko metu, ka, hewa kai. Nā, ko titiro ke ratona, nā, especially weekend, nā, ko, mom, we just going down the road. Ai, ya. Oh, dai ta ko kore wen ga kai ne mo a ko hinga. Gari mane da wa ke da ko ro kon ko to re ko mo ni mo te aru te bus. Ne?
Ai, kai McDonald's ne ma.
Ai, put a have men at the corner of ya ne na having a private.
Ai, killer.
Ari, oh, well, you know, we never had it in that time, you know?
Ai, killer.
Never had it in that time.
Ai, ko te paitero o te reanga o tō taua whakatupuranga e māko mōhio ke me pēhā te a kahore i te huna moni ngari me pēhā te whakataha moni ki te taha mo te mēmanga nei for a rainy day, ne?
Nā, koe ki, even toko pāpā kua tō mātou mōe tāne waini kore toko pāpā pai kia nama mātou ki te Pākehā kore, ne, ko oi mai oi, nā, ko hare tō e ki te utu, ne, rako toko māma, ne?
Oh,
kia ora. Ne, mena na koe o me kore wa kai o koe tamariki kia utu kia pai nama na te me mate koto na ko mohingo mai ko ngā tamariki e utu ka korke utu korke ea ko mate ke tia kai wari o mena ko toko papa o wa penente koro we all can't be doctors.
Ai, kia ora ra, kia ora. Nā rungai tēnā, e mai, e mihi tonu anai whakautu mai koe tō waia, arongo e atu anō e nā kōrero, me we nā whakaro, tino ātāhua, ehā te mea nui ko a tātou tamariki mokopuna.
Kia ora, kia ora e te matua.
Nā rungai tēnā, e mihi mutu ngā māku ki a koe hena la kei a koe tātou waiata.
O, koe ora, ko whakautu, kore tō, I need a Padua Ruby, I think, matua.
Hoino, kia ko te mamei koe, you need a sweet inspiration pia.
Arano, where a sweet inspiration I need at the moment.
Ai, kia ora he ma. Nā rungai tēnā, hari tonu anā whakautu mai koe tō waia, ka rongo e tō reo. Nā rungai tēnā, kia paito ora, mauri ora.
Kia ora, te matua, God bless.
Ai, ka koutou whakarongo maira ki tērā reo anō nō tō mātou kuia. A huhana pirini mea nā kōrero tino ātāhua nei. Ko pāno e mihi atu nei mai te whale pāho. Te hiko teika me taku manuhiri me huhana pirini, mauri au rara.
Te reo o te rangatira tahi me Pākele mane ki te praere, ono ki te iwa karaka i te ata, i runga i te reo irirangi o te tiu, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumā whitu, ira tahi.